ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira abavuza ababo kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ndakira ababyeyi babiri bari bahungiye ku Kicukiro bavuye i Kanombe, buri umwe muri bo yabuze abana babiri, turafatanya kubashaka. Ndakira ushaka umuvandimwe we wabuze avuye mu kiliziya yari ahitwa i Karubamba muri komine Rukara, ndetse n'ushaka mushiki we warutuye i Kanombe ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ingabo za FPR Inkotanyi zimaze gufata ikibuga cy'indege cya Kanombe, bamwe mu bari batuye hafi aho bahungiye ku Kicukiro. Umwe muri bo muhawe n'Imana Specialja yari afite abana babiri, barimo umwe wari ufite amezi 9 yonsaga. Ni inkuru ndende ibimbuye ikiganiro agasaro kaburaga. Muhawe n'Imana Specialja atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu w'Itunda.
Tuzanye mu kiganiro muri Jenoside 94 yakorewe Abatutsi. Nabuze abana babiri, mbaburira ahantu hari Kicukiro. Ubwo rero twe twarakomeje turagenda tugera ahitwa abaga ku Kibuye ariho Karongi. Amahoro amaze kugaruka, ndongera ndagaruka 95. Ngeze inahangaha abantu twari duturanye barambwira ngo babonye umwana wanjye umwe mu kigo cy'imfubyi cyabaga ahantu Indera. Hanyuma rero Indera naraje nyine njyayo. Ageze abayobozi bahayoboraga, urumva nibwo Jenoside yari ikirangira. Mpageze mbabwira nyine ikibazo kinzanye, yuko hari umwana bambwiye ko babonye muri icyo kigo. Banyereka abana batoya bari bahari sinamubonamo. Ubwo noneho abana bari bahari basa nk'abafite imyaka 10, 12. Barambwira ngo abana batoya ngo bari bahari ngo abazungu ngo barabajyanye. Ngo ndagumya ndashakisha ndashakisha, ni Kabgayi nagiyeyo, no muri Kuruwa Ruje nigeze kujyayo. Ubwo ndashakisha nyine mbona simubonye, ariko urumva ntabwo umutima wanjye wagumye hamwe. Najyaga numva ibintu by'imfubyi, numva mfite agahinda, numva n'icyo kiganiro cyanyu. Nabwo nongera nshakisha kongera kuba nashakisha kugira ngo ndebe ko nazamubona, kuko abamubonye n'ubu bambwira yuko bamubonye, kuko byari ibihe bikomeye. Hari n'uwambwiye ati njye narahamubonye nkajya ngira ngo uraho hasi kubera abantu b'intangaha bose ariho bari bari inaha nyine i Kanombe, niho bari bari Ndera. Ubwo rero birangira nyine nshakishije ukuntu navugana na Venusi, none Imana ishimwe ko yemeye ko tuvugana. Ubu mfite icyizere ko Imana hari ikizakora.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro, nanjye biranshimishije kukuvugisha. Venusi Nshimiyimana, wamubonye noneho muri kumwe muraganira. Nagira ngo ngusubize inyuma gato. Umwana wawe urambwiye uti namuburiye ku Kicukiro, byagenze gute kugira ngo umwana wawe mutandukane?
Ubwo nyine twebwe twavuye aho twari dutuye nyine Inkotanyi zimaze gufata ikibuga, twafashe urugendo turagenda. Tugeze hariya muri Eto hari abantu benshi 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 cyane, hari umuvurungano. Ubwo nari twari turi kumwe n'abandi bantu twari duturanye, ndetse n'umutware wanjye twari turi kumwe. umutware wanje niwe wari wiri wamuhetse kuko nari mfite undi mwana w'amezi 9 ubwo rero baravuga bati ntabwo mwagendera ikigihe nta nzira ihari mwe muryamye aho ngaho imbere ya Provia ubwo nyine n'ingabo zatsinzwe zabivugaga nibamara kubohoza ntumara kubohoza inzira murabona mugende ntabwo mwajya mu mujyi kandi tutazabo muri bo ubwo turaryama twari tunane hari iriwe haza uruzuba rwinshi hari mu kwa gatanu mu matariki 20 ubwo haza uruzuba rwinshi ubwo bigejeje ku mugoroba ryama imbere ya Provie hari pasiparama turaharyama nyine bigejeje nko mu ma ariko ntabwo byari byoroshye rwari urugamba nyine rukomeye amasasu hirya hino ribombe iki nuko noneho ubwo bigejeje nyine mu masaa 5 z'ijoro turyamye tuguye agacuho utwana tundyamye uruhande ubundi sabana nari sabana 7 nari bagiye kubivuga sigaranye abana 5 ariko bariho ubwo twa ariko abana 2 bamwe babaga kwa nyirakuru ku Kibuye noneho rero ubwo ngubwo bigeze mu masaa 5 z'ijoro turyamye aho imbere ya Provia hari hari pasiparama abantu bari bafite za matora bazidambiye twese twaryamye nyine dutegereje yuko inzira iboneka ngo tugende dukomeze birangiye rero bigeze mu masaa 5 twumva abantu baje biruka ikivunge batwitura hejuru ubwo noneho dushigukira hejuru mba ntabwo twari dusinziriye n'ayo masasu kuko amasasu yari menshi cyane ameze nk'urubura dushigukira hejuru ubwo noneho umwe yanyuze ukwe n'undi anyura ukwe abo twari kumwe ntawajyanye n'undi noneho ubwo akana nonsaga narakuruye kanga kuza
komeze
kanze kuza ubwo ngeze imbere nyine amasasa ariko yari menshi umuntu agenda arenga intumbi ngeze imbere nsanga nasigaranye igishora nari muhetsemo nacyo ndakishugunye
komera
ntihangane
fata igihe cyawe komera ndi hano kugira ngo nkumve
nuko turabumya nyine turagenda muri iryo joro tugeze ahantu mu kanogo utaragera peyaje ahantu mu kanogo igikondo twasanga bariyeri nyine y'ingabo zatsinzwe baratubwira bati ntabwo mwajya mu mujyi iki gihe ntabwo twamenya abari bo kubera abantu b'abasore bari babambitse imyenda ya gisirikare bagira ngo nyine ngo baze ku rugamba barwane ariko nyine ntibyakunze ubwo noneho tuhageze tumaze kuhagera bigejeje turahagera ubwo nari ndi njyenyine umugabo ntawe abana ntabo mbese ndi njyenyine ariko mpamaze akanya nk'aka tuvuganye umwana afite witwa Nyampinga wa 5 numva aravuze yari afite imyaka 4 ngase nyame ni wowe ati ni njyewe ubwo ndamufata nyine ndamuheka umusaza arambwira ati si umwana ni uwawe ni n'uwanjye ubwo ndaharara bigejeje nka 10 inyoni zitangiye kuvuga ubwo umugabo twari twahunganye nyine witwa Tasiane n'umugore we na muramu we n'undi mwana ndababaza se ntabwo mwabonye papa w'abana barambwira bati ntabwo twamubonye ati buriya wenda yanyuze harya hirya ntabwo tuzaho yanyuze none se ba twa duhungu twanjye natwo ntatwo mwabonye bati ntabwo twababonye ubwo igihe ntibivuga nyine ya mana irengera abayo inyoni igihe ziba zivuga nyine 11 ngiye kubona umwana w'umuhungu se wa 2 witwa niyo mugabo numva aravuze ati turi hano si wari uriye ati nari nihishe muri kiriya kimodoka mubaza mukuru we nise reyari hehe ati mati twirukanse ati bikapu turabijugunya ubona afite agahinda ko wenda bajugunye ibyo bikapu ati ntabwo nzaho yagiye ati ariko twikubitaga hasi abantu twari kumwe bakatwegura twakikubita hasi bakatwegura nuko ngiye kubona mbona ndababonye sigana afite ikibazo cya papa wabo ubwo nta nubwo iwabo nari ntazi tubyaranye nyine izo nshuro zose twashakanye Kigali ariko ntazi ubwo ngubwo turakomeza nyine turagenda tugeranye n'iyo ngiyo ku Kibuye ubwo nyine aho mpungukiye amahoro agarutse nibwo nageze n'aho abantu twari dutura nyine bambwira ko uwo mwana ndi gushakisha yari ahari ariko kubera ko kandi kari gato kari gasita amezi icyenda wenda ntekereza kuko kaba karapfuye
komera niba nkumva neza wabuze abana babiri ubaburira hariya ku Kicukiro Kuroprovia ntabwo wari mu ishuri ryo ku Kicukiro mwari imbere ya Uprovia ku Kicukiro n'umwari mukambitse
niho twari turi nyine dutegereje kugira ngo tubone inzira nyine idukomeza tugende nyine tugane abantu bose bajyaga hari hari umutekano
mu kwezi kwa gatanu wari ufite umwana umwe w'imyaka icyenda yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
oya umwana umwe yari umuhungu muto yari afite amezi icyenda
yego yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
yari umuhungu
yari umuhungu hanyuma uwo wundi yari umukobwa
undi we yari umukobwa yari afite imyaka ibiri
wambwira amazina y'uwo w'imyaka icyenda wasize ku Kicukiro
yitwaga Ishimwe
yitwaga Ishimwe w'imyaka ibiri yitwaga nde
yitwaga Mukashema ariko twakundaga kumwita Shema
nakunda kumwita Shema hanyuma uhungutse ugaruka aho wari utuye bakubwira yuko umwana wawe Shema cyangwa se Mukashema abamubonye bamubonye ndera
yego
abakubwiye yuko abazungu bamujyanye bakubwiye kuba mujyanye mu cye gihugu
ntago bambwiye igihugu icyo ari cyo bari abana batoya ubwo rero bari abana batoya kandi urumva nibwo jenoside yari ikirangira bari abana batoya nta yandi makuru namenye usibye ko nyine nagumye nkashakisha hari ubukwe mu minsi ishize twakoze nza kubona abana b'imfubyi babaye muri icyo kigo cy'Indera barimo baha uwo wari wakoze ubukwe kado nkurikirana uko nashobore kose kugira ngo ambwira amakuru arambwira ngo azansobanurira kuko we ngo yari mukuru yarahabaye ubwo rero urumva ngumya nshakisha nawe nagushakishije igihe kinini ariko Imana ishimwe ko akanya nk'aka yemeye ko tuvugana
icyo gihe ikigo cy'Indera cyayoborwaga nande
ntabwo nabashije kumenya uwo ari we ubwo nyine uwo mugabo twaravuganye uwo nari nkubwiye wabaye muri icyo kigo cy'imfubyi cy'Indera yarambwiye ngo hari abana bajyanye mu Butaliyani
yego
niyo makuru muri aka kanya mfite
birumvikana umwana w'imyaka ibiri ntabwo yashobora kumenya amazina ye ntiyamenya ababyeyi be n'ukushakishiriza mu bana baba baravanywe Indera icyo gihe wakubwiye kuba bajyanye babajyanye mu kuhe kwezi
kwezi yabashije kukumbwira usibye ko yambwiye nyine ati Indera narahabaye ariko hari abana batoya abazungu bajyanye babajyana mu Butaliyani akandi kantu uwo mwana wenda icyo gihe afite iyo myaka arwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe icyo gihe afite iyo myaka nyine ibiri yararwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe kandi hari ukumva ikirenge cye amano ye asa nk'agerekeranye
Yego.
Kwari afite ikirenge kirekire, amano ye asa nk'agerekeranye. Uri amukuru we mwavuganye kuri WhatsApp wampuje nawe. Bafite ibirenge, bari bafite ibirenge bimeze kimwe, kandi na mukuru we n'abana, harimo abana babiri yabyaye bafite ikirenge kimeze nk'icyo cya Mukashema.
Urakoze cyane, ibyo nibimenyetso bizamfasha gushakisha uwo mwana nzashakiraho nashobora gushakira hose kugira ngo menye aho aherereye, niba kiriho Imana nibishaka kandi bizashoboka azaboneka. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kuba wategereje igihe kirekire kugira ngo tuvugane. Ufite umunota umwe gusa n'amasegonda makeya, nkunda kuha uyu mwanya ababyeyi, uyu mwana wawe niba kumva mu butumwa nzamuha, niba kumva muri kano kanya, ni icyumva ushaka kumubwira?
Icyo numva namubwira ni uko nkimukunda, kandi ntago namutaye kuko namwangaga, kuko n'ikimenyetso kigerekana n'uko nta wundi mugabo nigeze nshaka. Abana nari mfite numvaga nazabapfira kugeza babayeho cyangwa bakuze. Ubwo rero nawe abonetse akajya mu bandi bana mfite batanu, nabwo yaba ari umugisha kuko ndamukunda cyane. Yari umwana wanjye wa gatanu, kandi impamvu bana mwisi iryo zina rya Mukashema hari impamvu papa we yari mwisi.
Urakoze cyane kwaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kandi ikongera ubwenge.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Umukobwa witwa Nziza Odeta wari ufite imyaka cumi n'icyenda, wari umaze igihe gito abana n'umugabo we w'umusirikare, barahunganye bagerana muri Congo. Amakuru ya nyuma umuryango we ufite n'uko bageze kuri Goma. Umuryango we uramushaka. Musaza we Mwiseneza Finiashi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muhazi, akagari ka Kabare, umudugudu wa Birembo. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Venise, murakoze cyane. Iki kiganiro maze iminsi nyumva nyikurikira cyane, numva ni ikiganiro cyiza kandi umukesha waza kucyumva. Mbari we mama umbyara nyine arambwira ati wanshakiye umwana ko mwumva mufite amatelefone mwagize ibiki wanshakiye. Ubwo rero nanjye bituma numva ngize umuhate n'ishyaka ryo kongera gukurikirana mushiki wanjye. Mushiki wanjye ni imfura yacu ya mama nyine, niwe mfura yacu. Hanyuma rero niwe dushaka kugira ngo twumve amakuru ye. Yitwa Nziza Odette. Hanyuma yari i Kigali, jenoside yabaye ari i Kigali, hanyuma baza guhunga bajya Congo. Yari afite umugabo w'umusirikare ntazi izina rye kugeza ubu, ariko abantu batubwira ko ngo bamubonye Congo muri icyo gihe bagenda. Turashaka kugira ngo tumenye amakuru.
Yego, none ntabwo uzi amazina y'umukwe wanyu? Yaye
bari bashakanye vuba, ntabwo muzi. Nanjye urumva nari umwana, nari mfite imyaka icumi, nari umwana.
Wari ukiri muto?
Na mama wumva n'umukwe yarataramuzana ngo amumenye, ni bimwe nyine byo mu mujyi we bashakanye nuko. Ariko yataraza mu rugo nyine ngo amwereke umukwe, amenye ngo ni umukwe, yitwa nde, ibintu nk'ibyo.
Nziza yakoraga i Kigali?
Yego, niho yabaga.
Okay, yaratuye, bari batuye mu kigo cya gisirikare bamaze gushakana, cyangwa se mbere y'uko bashakana mama wawe yakubwiye aho yaratuye kugira ngo ntihabure umuntu wabona mu mujyi?
Nashwe ni kwa kundi abana babaga bari mu mujyi. Noneho umwana w'umukobwa yari ari mu mujyi aza kubona umugabo nyine gutyo w'umusirikare, ariko ntabwo nzi ko babaga mu kigo cya hehe. Ariko nzi ko neza ko ubundi Kanombe mu makuru ko bagiye duha abasirikare kenshi yariho babaga, niho yabaga, nawe yabaga mu kigo cy'i Kanombe. Abana n'umugabo we mu gihe gito nyine ngo bahita bahunga bajya baca Congo. Ni kuko nta yandi makuru maremare, mbese ubu niwe nabwiraga umukecuru ngo na korodone nyinshi ntabwo dufite zo mu bikorwa, uretse amazina ye gusa. N'abandi ngo bahuriye za Goma ngira ngo bajye ngo bari Congo bagenda. Twari dufite na marume w'umusirikare nawe waranacyana uriho, nawe avuga yuko ngo yumvise ngo wari umusirikare mugenzi wabo ngo wari waramushatse. Nta yandi makuru nawe afite afatika.
Mbese icyo muzi gusa ni uko bahunze bakajya muri Congo?
Yego, ni cyo kintu tuzi cyonyine.
none nta muntu wigeze abaha makuru yo muri Kongo ngo avuga ati nabarabutswe Goma se nabarabutswe Bukavu se nabarabutse Kisangani
wababonye mbere yababonye ngo bari Goma bari mu bahunga ariko umwe n'umuserikali w'umugabo w'inyine
yego
ubwo rero umuntu kugenda nawe umva umuntu wese ubwirwanagaho nkurikije uko yuko mbitekereza nshyize mu nyirabwenge ntawe wigeze njya kumenya ngo umwe ari hehe undi ari hehe ntawe uzi ngo berekeye hehe gusa uwo nguwo marume wundi w'umusirikare witaga Shema John we yaje gukomeza aza kugaruka za Tanzania n'ubu ngubu arahari mu Rwanda arakuze ariko arahari nta yandi makuru nawe yigeze amenya mu magambo make nkavuga nti wenda iki kiganiro ko kigera kure wasanga nawe wenda ajya yumva avuga ati z'ubu wacu ntabakiriho abayariho abayatandiho se ntawamenya ndetse ni ukumenya muri ubwo buryo nk'uko nkurikije ibihamya bigenda bitubamo ikiganiro binyereka yuko ari umutahari rwose nawe akumva aya majwi nibwira ko byamutere undi mutima wo gutekereza gushaka ababyeyi be kuko mama we arahari papa we niwe wapfuye witwa Karebya hari ba se wabo bita ba Bikarebwa he murumuna we arahari bo bita Gahongayire Jacqueline hari n'uwo bita Murebwayire nanjye ndahari mwise neza hari n'undi bita Naome we bucura bw'iwacu Nzayikorera Naome abo barahari n'uwo bita Barakagwira Grace nawe tuvukana we arahari bose barahari rwose uretse we niwe twabuze ariko abandi bo barahari
ayo makuru ni meza niyo aha benshi kwizera wa mugani nko kubivuga naramuka byumvise akumva ko muhari nabazavuga ati umuryango wanje urahari reka ntahe mbasange mu Rwanda hari benshi baguma hanze bibwira yuko ababo batakiriho nta muntu basigaranye barahawe amakuru atariyo cyangwa se batarigeze bayamenya niyo mpamvu ijwi rya Amerika hari kugira ngo igeze amajwi yanyu kure kandi yunge imiryango none mushiki wawe kugira ngo nabamurabutswe bamwumve birumvikana warufite imyaka 10 ntabwo uramwibuka neza rigiye yajyagaza kubasura mu rugo ku buryo wamumbwira uko yarateye
yari umukobwa w'inzobe mu rugo rudasanzwe yari inzobe cyane bo niki kintu muzo kimugaho cyane kuko natwe namubonye rimwe nange ubwo ngo nyine muri yaherutse muri 1993 yaraherutse mu rugo kuko ntabwo twabaga hangaha twaje tuyimukiye ubundi mama twabaga hano irwinkuba mu murenge wa Gahini aka ubwo niba nagita serire rwinkuba hafi ya DPR yumva abantu hazwi cyane hegeranye na za video abantu arahumva cyane hanyuma rero abo base wabo bayo bita Bakarebwa he babatuye aho ngaho bahano mu misiyoni za Gahini hanyuma ubwo magambo make niwe mvuga byinshi we nari nzi ko ari umuntu w'inzobe cyane kandi aho kuba kose yagombye kuba ari mu myaka hafi 50 kugeza ubu ngubu kuko jenoside yabaye afite 2020 hagati ya 2021 numwe numva ariko ntekerezo ubwo rero magambo make ni ibyo ngibyo twari tutuye Gahini niho twabaga ariko tuza nyine kwimukira za kibungo naho tuvuye ariko ngo tuvugana nyine dutuye muri situation nakubwiye nyine izi address wa mwansabaga
yego ubu ngubu uri mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Kabare
karame yego
none niba mushiki wawe nziza akumva muri kano kanyu maze kumuha makuru iyo mu rugo hari umubyeyi uhora guhata kubwira ati nshakishiriza amenya makuru y'umwana wanjye ubu na umutwaje ijambo niba nziza akumva muri kanukanya aho ari hose niba ari muri izo za Kongo cyangwa se yarahavuye ari mu bindi bihugu niki ushaka kumubwira ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike icyo niti baruwa y'ubukundo
Imana ibaho umugisha hanyuma rero nziza rwose ubaye inyumva aho waba uri hose mu gihugu icyo cyo cyose ndagira ngo umenyeshe ko mama wawe arahari ubu aratuje ariko ikibazo afite ni wowe wenyine gusa avuga ati ngiye kuzapfa ntabonye umwana wanjye umuheruka ari umwana mutoya aragukeneye cyane twebwe turahari mwise neza ndahari barakagwira Grace ndahari arahari Nzayikorera Naome arahari Gahongayire Jacqueline arahari Murebwayire arahari n'abana bagiye bavuka rwose ukumva ngo turaho turamahoro umukecuru ameze neza nabwo tumeze neza nanjye narabyaye nashatse twese nta mwana ukiri mu rugo twarashatse mu magambo make turamukumba yaramutse twumva rwose pe yaganije urya Amerika hanyuma hanatwe tukumva ijwi rye niyo twakumva ijwi rye nyine hajye njye nanjye ubwo nashakisha ibishoboka byose nkamujyaho ahantu yaba ari niyo yaba atarabona uburyo wo kuza numva ari icyo kintu navuga rwose murakoze
ngaho rero Feni yashimise neza ndagushimiye cyane kuba wihanganye ugategereza ukaba uje kwijwi ry'America mu kiganiro agasaro ka buraga nkwifurije amahoro y'Imana
Imani wabumugisha kandi ndifuza ko rwose ibintu Imani izari bibukira ukabahembera ku munsi heruka yindi muvandi muri rwose Veniste
urakoze cyane
agasaro ka buraga
dusubire ku kicukiro mu kwezi kwa gatandatu undi mubyeyi wahahungiye akabura abana babiri umwe imyaka ibiri dukuzumiremye bitaga dukuze undi imyaka ine cyangwa sitanu twizeye imana bitaga fishe mukakarisha Claudine atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa Rubirizi umudugudu wa Cyeru
njya numva radio ijwi rya Amerika mwumva ikiganiro agasaro ka uraga Mwumva muhuza abantu nyine bahoranye n'ababo kandi nkabona benshi birakunda baraboneka hanyuma nanjye nyine numva ko mbaganye umwami w'ubufasha
none wowe ninde muntu wabuze ninde wifuza kumenya irengero rye
abo nabuze ni abana babiri bari batoya umwe yari afite nk'imyaka ine cyangwa itaruzura neza undi yamukurikiragaho nawe afite nk'imyaka ibiri cyangwa itaruzura neza impamvu uvuga ngo cyangwa itaruzura neza ntabwo nibuka amatariki bagiye bavukiraho
ni abakobwa ni abahungu bitwa bande
umuhungu mukuru yitwaga Twizeyimana Fils nta rindi zina yari afite nayo
naho umuhungu muto
we yitwaga Dukuzumuremyi nawe n'ibyo yari afite gusa twakunda kumuhamagara Dukuze
none se wababuze ute
nyine hari kiriya gihe 94 hari mu kwezi kwa gatandatu twarimo duhunga tugeze Kicukiro hanyuma hari abantu benshi cyane n'amasasu menshi baza kuvuga batero abantu mwese muyanje muve hano mwiruka uri bugiye arabaho hanyuma rero tuhavamo twirukanka tumanuka ahantu hamanuka harimo nabonaga ari mu misozi nyine idahitowe tugeze maze mu kibaya twunamutse ubwo sinzi ukuntu nyine nari meze nk'aho twananiwe cyane mba nicaye gatoya ubu mutoya nari muhetse hanyuma ndamwurutsa ngo twicare gato tube dutora kuko twongere tugende haza kuza ikibazo nyine hagwa igisafu kinini kiremereye nsa nk'uwirukanse nsa nk'ubibagiwe nsubiye inyuma kubareba sasa ahandi mbashyize ako kanya tayari ndahababura majije kuhababura ndashakisha ndahamagara nuko abantu bamwe bakambwira bati tubonye ari umuntu bafite nuko ndahirwa mbonye bwije nababuze ndagenda nanjye ndakomeza urugendo nyuma yabwo nyine twaragarutse twahunye muri komite nyine nyuma turagaruka hanyuma hari umwana twari duturanye yari afite imyaka 15 icyo gihe yari umukobwa arambwira ngo umuhungu mukuru witwa Fisi ngo yaramubonye mu kigo cy'ababikira cy'Ikabwayi ngo nyine hari ikigo cy'imfubyi cy'ababikira cy'Ikabwayi ati naramubonye twarahabanaga ati gusa abatoya babaga bafite ahantu babukwabo atariko nawe yari ahari tugiyeyo nayo Kabwayi baratubwira bati batwereka abana nyine bati murebe mu wanyu turamubura baratubwira bati ngo mumubuze hari abantu nyine bati hari abazungu bagiye batwara abana hanze batubwo nawe yaragiye
barebye mu mazina basanga iryo zina barifite Fils yarazi ku myaka ine yari izina ryararizi ashobora kuba yarabibabwiye
ukuntu batweretse tubareba bahagarikaga abana hariya bakakubwira bati ngaho reba mu nabo ndi buryo bakoresha ngo bakubaze ibindi bintu bindi byinshi
none se ubwo umuntu agiye gushaka umwana yaburuwe akongera agapimiranya akavuga ati uyu niwe wanjye umwana atazi kuvuga ati uyu si mama cyangwa si data ntiyashoboraga kumutahana akamujyana
byashoboka nabo nagiye numva byabayeho byashoboka ariko akenshi kubera ko byari bikiri vuba ari ataracaye imyaka myinshi ntabwo byakundaga ko umuntu yakwibeshya
noneho rero ndagira ngo numve aho umwana ashobora kuba aragiye bakubwiye yuko abana batari bafite ababyeyi bamwe mu bana bari bakiri batoya abazungu babajyanye abo bari Kabgayi bakubwiye ko babajyanye mu cyo gihugu cy'Uburayi cyangwa se cy'Amerika bakubwiye ko babajyanye he
ati ari gihugu bakubwiye ko bambwiye ko hari abantu bo ntabwo ngo bavugaga igihugu ngo bavugaga ko babajyanye hanze gusa
umugabo wawe ko numva ibyo bintu abizi kuki ataza ngo abimbwire
ni ukubera ko ariwe wagiye ufati aransabye ngo abe ariwe amubwira
nimba ari wagiyeyo mu gihe tuvugane
halo
uraho neza
muraho
je nitwa Venuste Nshimimana ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika
yego
uwo wuri umugabo wa Claudine Mukakarisha
yego
uwo witwa nde
nitwa Imurorera Gregoire
none Imurorera Gregoire ndakwihanganisha wabuze abana babiri b'abahungu yabimbwiye yambwiye uko byabagendekeye uko mwashakishije mukimara gutandukana nabo icyo gisasu kimara kugwa namubaje niba yibuka neza aho hantu hariho ambwira ko atahibuka we wabuhibukaho icyo gisasu bakirasiye n'igihe abana mwababuriye aho hantu aho mwari mugeze
itariki ntabwo umuntu ayibuka ariko ni yari ya munsi ya Kicukiro werekeza Rwanda ngira ngo ni mandara mu gashekero hari
ni byiza kubimbwiye ubwo birasobanutse ubwo igisasu nk'uko bivuga cya bakira se hafi ya Rwanda igisaho ngaho
ariko hafya hasa naho na hari inyuma ya Rwanda gifi cyane
reka noneho tugaruke ikabwayi mwagiye gushaka abana banyu kuba cyane cyane fishi kura kwa hari ubabwiye yuko yahamubonye mugezeyo babwira ko nta barababereka musanga ntawe harimo bana bahari ariko babwira ko ari abana bagiye Burayi wagiyeyo bakubwiye yuko bagiye mu cyo gihugu
mu byukuri dusa naho twanyuranye ho gakeya
ntacyo bitwaye
ni ukuvuga ngo urumva twaragiye tujya muri Congo noneho muri Congo tumara y'imyaka ibiri tuje rero umuntu waba yari Kabgayi aza kuma amakuru ko yabanye n'uwo mwana wa urumva twagiye yari afite imyaka itanu akumajyana n'umuntu aragenda ageze Kabgayi nyine ubwo abagira neza ngo uwa muntu amuta muri sitade abagira neza bamukuramo baza mujyana hariya mu nkambi nyine mu kigo i Kabgayi noneho rero abana n'uwo mwana w'umukobwa noneho duhungutse 97 nza kubona amakuru yuko ari yahabaye nza gusaba rero uwo mwana kugira ngo anjyaneyo ni byakunda ariko noneho njyewe mfata urugendo nigirayo
yego
ngezeho rero nasanze inkambi isa naho yimutse nayo igihari bandangira ko hari abana bashobora kuba baragiye ibutare mu babikira urumva uwo munsi naratashye ariko nyuma ndongera mfata inzira njya ibutare ndibuka ko nagiye ahantu barandangira ariko ngezeho nsanga barambwira ngo hari abana bakeya ngezeho nsanga mubikira ntawe wari ubanga kunzingurira ncika intege gucyondekera aho ngaho ariko ubundi ni ukuvuga ngo uwo mwana mukuru yageze mu nkambi Kabgayi ni ukuvuga ngo hagati abana bari i Kabgayi umuntu amenye ngo buri wese yagiye umuntu ashobora kumubona muri abo ngabo
none se ababikira b'i Kabgayi nicyo nabazaga uwo mufasha wawe Claudine Mukakarisha abo babikira b'i Kabgayi nta liste bari bafite y'abana bahageze ntabwo bashoboraga gutanga amazina ngo babwire bati dore amazina y'abana twari dufite ni murebe mu wanyu niba yarahanyuze bababwire noneho yagiye
rero ntabwo nibuka niba ari ababikira kubera ko hariya haragasaga n'ahari ibigo byinshi by'abana ariko sinzi neza niba ari cy'ababikira kuko yaba ari nk'ababikira nagomba kuba naragiye wenyine nkakurikirana nyine nkareba amazina yabo
none se abo bantu bari bafite icyo kigo ni bantu ki
urabona muri za 1996 hari abantu benshi bari bafite ibigo noneho bigenda bivaho ngira ngo ni nk'imishinga bari bayiragiye bishingira noneho niba wenda barabuze inkunga niba byaragenze bite bagenda abana babasaranganya mu bindi bigo mu bindi bigo gucyo cyangwa bagenda babaho bari bari.
Icyo kigo cyari Kabgayi ndashaka kumenya aho cyari giherereye. Cyari giherereye hehe Kabgayi, ku buryo n'uwakumva kino kiganiro yadufasha akatubwira ati icyo kigo ndakizi, abo bagira neza bari bafite imfubyi Kabgayi, nibyo koko ndabazi narababonye, bityo dushakire aho ngaho n'abagitegetse tubashake badufashe kugira ngo tumenye abana bari bafite baribo, turebe ko twabonamo na fisi Twizeye Imana. Icyo kigo wagiyemo nubwo atari cy'ababikira, aho wagiye Kabgayi ni hehe? Nuno nshaka kumenya. Mukomeje kumva Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Madame Mukakalisa Claudine kimwe n'umugabo we bakomeje kumbwira ko umwana wabo fisi ari mu kigo cy'imfubyi Kabgayi, ariko kubera ko batashobora kumbwira neza abagitegekaga naho giherereye, nahamagaye mwishe neza wahabaye mu kwezi kwa gatandatu 1994 mubaza niba koko yarabonye fish I Kabgayi.
Twavuye Kigali twadufiye I Kanombe nyine mu by'ukuri.
Yego.
No, dutuye I Kanombe duhungishwa n'umumajoro yabariki mugaba ry'Inyanza araduhungiye dutuye kandukira mu modoka ye karaza modoka nka minibisi, ariko bwabone mu minibisi butoye atugeze aho ngaho neza I Kabgayi ku kiliziya n'amashuri tuyatahwa batwishyira muri trafikpoint ndahibuka.
Yego. Hanyuma se abageje muri trafikpoint mwagiye musangamo bandi bantu?
Njyewe nkiri kumwe na mama. Mama wanjye umbyara.
Yego.
Dusangamo abandi bantu, mama wanjye bamutse muri trafikpoint, ndetse twebwe dusigara turi abantu. Bagenyanza bari gukomereza nyine uwo musirikare.
Yego. Ni ryari wabonye fishi ukamumenya ukavuga uti uyu mwana ndamuzi twari duturanye?
Mwana ndamuzi pe, nizi utamubonye namwibuka, yari umuhungu mwiza w'igisore w'inzobemo w'imibiri yombi, mubonye namwibuka sekakore ndi yarahinze.
Icyo gihe muri trafic pro ninde wamwitagaho?
Ntabwo nabimenya pe.
Kuko
buri wese yirwanaga, ntahantu ho kurara hari hahari.
None se mwahavuye ryari rero muri trafic pro, ninde wahabakuye mwebwe? Mwahagejwe na Baginyanza?
Twebwe Baginyanza tugejeje aho ngaho, namuhata maze gupfa buri wese yarirwanye. Nongeye kubonana nawe.
Mama wawe wamaze kwitaba Imana, wo ninde wasigaranye nawe? Wowe hari barumuna wawe mwari kumwe? Hari bakuru bawe mwari kumwe cyane wasigaye wenyine?
Ya, nari kumwe na musaza wanjye umurikira, ninjye wari mukuru. N'abandi bavandimwe nyine nabonaga muri parike, kuko urumva hari ahantu hasaga nk'aho
hagize.
Twese twari twawungiye hariya wagira ngo nta muntu wari uziranye n'undi. Nyine nsigaranye na musaza wanjye umurikira, nsigarana n'uwo fisi. Nta nubwo mama wanjye ukuntu yitwa, nzi ko yitwa mama fisi pe.
Mama fisi ni
umugabo wa Mirabura, ndanabivuga n'abo batubu ndahazi.
Yego.
N'ubu ngubu aho bari rwose turavukana.
Ubwo rero musigara aho ngaho na musaza wawe muto?
Ntabwo nongeye nawe kumubona, we yaragiye abwira ngo nimba ari hehe muri Kongo yitwa ngo Ikiro. Yaragiye agera kure gusa nyuma 2005 yarahunguye.
Niba Munyurwa Jean Yves yari afite imyaka 5 akava I Kabgayi akagera muri Kongo, basaga n'abangana, fisi nawe yari afite imyaka 5, ni ukuvuga ko na fisi nawe ashobora kuba yaragiye n'amaguru akagera muri Kongo.
Mana ni Imana pe, ntabwo mbizi uko bagiye, ariko we urawacu yaragiye aragaruka.
Mbese igihe Kabgayi yafatwaga n'ingabo z'Inkotanyi, abahunze bafashe inzira berekeza muri Kongo harimo na munyurwa Jean Yves musaza wawe bishoboka ko na Fish aliwe Twizeyimana banganaga bafi imyaka imwe na washobora kuba yaragiye agahungana n'abandi
byashoboka kuko mama maze gupfa nyine nta muntu ugeze wembere kubonana n'undi kongo badusubiye mari ya nyine sinzi yabe nkotanye zaya zari zaje zari zari zaje uko barasagamo buri munsi none ubu bisohoka gutyo nyine uretse akomeza inzira ye n'udakomeza inzira ye nta bindi nzi ntaho ngaho nayo mukuru
ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye amakuru umpaye ndagushimira ineza wanyakiranye ukaweme kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
kuri namwe mugibane n'amahoro y'Imana nyagasimeze
umugije urakoze cyane Madame Mukakadis Claudine wamwumvise mwise neza ko yabonye Fish ikabgayi muri Traffic Polo ariko ntabwo yamubonye mu kigo cy'impfubyi reka dukomeze ikiganiro twavuze cyane Fish bari barakubwiye ko babonye ikabgayi ariko tukibagirwa no kuvuga dukuze
twavuze
usubiye inyuma nta murambo wabonye
oya semura n'umuntu umubwiye uko umwana yari yambaye arambira ngo uwe n'umuntu umuteruye ku mwuga umuteruye ku bitugu icyo gihe yari yambaye kubera ubushyuhe twarimo yari yambaye agakabutura gusa gafite amabara y'umutuku amanutse n'umukara hanyuma ahita ambwira ati si umwana wambaye gutya ati umwe n'umugabo amuteruye ku bitugu ariko urumva ntabwo namubonye nyine
urumva rero
ko ariko yari afite inoza yari afite utumenyetso ukuntu yari afite udutoki tw'agahera twavuyeho uturegeye
yari afite uturegeye
yari avukanye uturegeye yaba dukuraho urumva hasigara twa tuntu tw'inkovu tugaragaza ko hariho indegeye nicyo kimenyetso yari afite ibindi by'ubwo kuvuga wapi ariko Fisi nkeka ko ashobora kwibuka ko yitwaga Fisi nanjye yanyitaga Korodina ntabwo yavugaga mama ahari we ndashobora kubyibuka abaye anyumvishe sinzi
Nadukuze umuremyi tumutabarize wo mugabo w'ingeso nziza w'umutima mwiza wamuteruye akamushyira ku bitugu akamuhungana umwana utaruzi ntiyarazi kuvuga afite imyaka ibiri gusa mwari mu kivunge cy'abantu muvuye mu bari bahungiye ku Kicukiro ku Rovia turi mu kwezi kwa gatandatu mumanuka mu Gatenga munyura Rwandex mugenda mujya Nyamirambo nyaboneka niba uwo mwana utaruzi kuvuga ariko yitwaga dukuze umwana wari ufite uturegeya bavanyeho ariko izo nkovu zigaragara niba ari wowe wamuhunganye waramubonye waramureze ukamukuza uzaza hano ku ijwi rya Amerika utubwire dushobore kumuhuza n'ababyeyi be ngo turashakisha na Fish birumvikana Twizeyimana tuzamushakira aho tugomba kumushakira ariko nadukuze umuremyi mwitaga dukuze nawe tumushake tubashakire hamwe bombi n'abana b'u Rwanda niba bakumva ni wowe mubyeyi wabo ni wowe wari uhetse dukuze ni wowe wari ruhande rwa Twizeyimana none niba bakumva wongera ubabwire nk'umubyeyi bibutse kuwabonkeje ubabwire icyo kuri ku mutima muri kano kanya ni wa munota mpababyeyi bose kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo niba bakumva
ndabanyumva nababwira yuko byabaye ntabwo nabataye imbanga nanjye byarangwiriye ndabakunda marambakumbuye buri munsi ndabatekereza nifuza kuzababona hanyuma Fisi nawe rero kubera nizera ko yari mukuru hari icyo yakwibuka yibuke yuko yari afite mama we yahamagaraga Korodina yibuke ko twamwitaga Fisi hanyuma sinzi nimba ari n'abaturanyi yakwibuka twabituranye n'umwana bitaga Sheri n'uwitwaga Bebe n'uwitwaga Karanto twaga Nyaminga n'uwitwaga Rio nimba muri aba hari n'umwe yakwibukamo yibuke hanyuma nawe azamenyeshwa ijwi rya Amerika turebe ko twazabonana nta kindi nababwira ndabakunda ndabakumbuye nifuza kubabona
ngaho rero ndagukomeza ukomeze utegeze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
rero
Mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1994 umwana w'umukobwa wa Mahoro Mediatrice yabaga kwa sekuru muri komine Rukara ahungira mu kiriziya yarahitwa Ikarubamba ari kumwe na musaza we uyu musaza we Eric yaje kurokorwa n'ingabo z'inkotanyi none nyuma y'imyaka 30 ntagakuru ka Mediatrice wa Mahoro ndakira mukuru we uza mukunda Rasheli atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Nyamagana akagari ka Nyamagana umudugudu w'Imabera
numvise ikiganiro cyanyu mugenda mufasha abantu kubona abantu babo bagiye babura nanjye nifuje ko mwamfasha kuko ari umuvandimwe wanjye twaguranye muri Jenoside 1994
mwaburaniye he
njyewe jenoside yabaye ndi i Kigali ariko twabanaga kwa sogokuru n'ubundi Ikibunga aho ngaho i Rukara muri komine Rukara icyo gihe bahoze bahita Ikibunga ariko basigaye bahita Iburasirazuba
none se jenoside iba wari i Kigali noneho murumuna wawe murumuna wawe yari i Rukara
asigara i Rukara hariyo aho bita Ikarubamba
yitwa ndi murumuna wawe
kwamara Mediatrice ndi mane fashije na sanga kiri
reka turebe ukuntu mwatandukanye wowe uri Ikigali we ari Rukara jenoside iratangiye hanyuma hamakuru ye yahunze ajya he byagenze gute
sogokuru yabaga aho ngaho i Rukara noneho jenoside ibaye umuryango wose ujya mu kiriziya aho bita Ikarubamba niwo bahungije noneho bari mu kiriziya ubwo hari na gasaza kanjye kakurikiranaga n'uw'amahoro bajyanye mu kiriziya bari kumwe bose noneho babonye jenoside ikomeje gukabya cyane babana uko ari babiri n'abandi bantu ngo bavamo bagira ubwoba basa nk'abahunze bajya hafi aho ngaho ariko bavuye mu kiriziya noneho ngo baza guhura n'umuntu wari uzi sogokuru barababwira ati mwebwe muri abana bo kwa pasiteri nimuze njye kubahisha mu rugo mujye murya muwe ntacyo muzaba turi kumwe abana rero baramukurikira koko barajyana bagiwe ariko ngo bageze iwe abohereza kuvoma ku mugezi bita Gacyabatanzi ku ruzi rwitwa Gacyabatanzi yari ikidendezi noneho bagiye kuvoma rero ngo inkotanyi zahise ziza zifata aho ngaho zifashe aho abana bagenda mu kivunge bajyana n'abari guhunga bajya Tanzania bagiye Tanzania rero bagiye bageze mu ishyamba aho bita muri parike noneho ubwo amakuru ni uwo musaza we Eric nyine yaraduhaga yitwa Hitimana Eric ariko yari azwi ku kazina kitwa Gasacungu noneho bagezemo rero ngo inkotanyi zije abana zirababona zirabahamagara bati nimuze turi inkotanyi nimuze tugende noneho wa wundi Eric ahita aza yiruka arazisanga noneho wa wundi Mahoro kuko yari yararwaye ntizahamuka cyane we ngo ariruka ngo aramubwira ati wujya barakubeshya baratwica ntabwo ari inkotanyi Eric aramubwira ati ni inkotanyi yarazisanga ziranamufata rwose arahari noneho wa wundi wa Mahoro rero we ngo yiruka mu bihuru neza burundu arazimira baramubura noneho mu kuzimira tukavuga ko ashobora kuba yarajyanye n'igikundi cy'abahunga bajya Tanzania ariko nta makuru bigeze baduha wenda ko hari umuntu wamubonyeyo nta utubwira niba yarapfuye mbese urumva umuntu utihambiye igihe cyose bayumva ko ashobora kwa kandi yari ari na mutoya kuko yigaga nko mu wa gatatu pirimeri cyangwa mu wa kane
urumva ko yari afite hafi nari mvuze nti yari afite hafi imyaka 10
yego yari cyangwa se yari ari nko mu 10 kuko njye ndumva muri icyo gihe nari mfite 13 kandi nari hagati yanjye nawe hacagamo Murekatete Chantal hagacamo n'iyo Hitimana ritare yitwa Kazungu nawe akaza nkurikira yari ari mu myaka icumi rwose cyangwa icyenda hafi aho ngaho ubwo rero mu guhunga ntabwo tuzi rwose ngo uwamahoro yaguye mu nzira ntabwo tuzi se ngo yaguze Tanzania mama aricara ati wenda wasanga yarongowe ntitubimenye mbese twaheze mu gihirahiro pe rero njyewe nkurikiranye ikiganiro cyanyu numva ukuntu mufasha abantu bakabona abantu ndavuga reka wenda nka pesante byashoboka ko uwamahoro wasanga akiriho arageze Tanzania ari umwana kuko yasize mu Rwanda bicika akagira ngo wenda nta n'umuntu n'umwe warokoke cyane ko yari asize sogokuru n'abandi bamaze kubica biriwe ndavuga rero wenda arahari wenda imana yadufashe tukazabona uwamahoro wacu agarutse imana ibidufashishemo
ariko nagira ngo ngusubize inyuma gato bamaze kwica sekuru hari umugabo wabafashe we na Eric abajyaniwe mbere yuko abohereza kuvoma uwo mugabo izina ryo urarizi
yego uwo mugabo yitwaga Gahutu twari duturanye ariko nyuma yaje kongera ngo ahungira Tanzania cyangwa ntabwo tuzi niba ari Tanzania gusa nyuma yaje kongera ngo aracika kuko sinzi ibintu byaje no bya gacaca ngo agire ubwoba arongera arahunga ntagahari nta makuru yaduhaye afatika
hanyuma Eric yakubwiye ko hari ishyamba mushiki we yahungiyemo yanga kujyana nawe igihe yasangaga inkotanyi iryo shyamba yahungiyemo iyo muganiriye usanga ryibuka
Eric yari umwana kuko yari inyuma yacu urumva hagati yanjye nari imfura bakujya muri Katete Chantal hagurukiraho uwo w'amahoro agakurikiraho Eric urumva Eric yari mu myaka yo hasi cyane ariko gusa arabizi ko bari mu ishyamba rya parike Akagera yego noneho vuba arabizi ko bari bari mu ishyamba baragiye mu gikundi cy'abantu bagiye byose arabyibuka nk'umwana uretse ko nawe icyo gihe nyine yasaga nk'uwataye umutwe kubera kubona imirambo cyane no kubona ibyo yabonye cyane ariko ibyo yibuka yatubwiye ko yibuka ko bari kumwe mu ishyamba yabona inkotanyi zikaza zimubwira ngo nimuhumure turi inkotanyi ntabwo turi interahamwe ngo ahitaza yirukanka arabasanga nk'umwana muto wari usize abona ku kiliziya bicika undi we rero kubera ubwoba bwinshi we ngo yakomeje ibihuru nyine arirukanka baranamushaka rwose baramubura
nicyo nari ngiye gushaka kukubaza Eric amaze gutururukwa bamubwiye bati humura twaje kubakiza mbese yaba yarababwiye ati mushiki wanjye nawe yinjiye hariya muri rya shyamba nimumfashe ndamunjyane na mwereke yuko mumfite ko mutadushakira inabi hari ikintu cyakozwe kugira ngo begere iryo shyamba maze uw'amahoro ashobore kurisohokamo aze abasange
Eric yaranamuhamagaye ngo aramubwira ati mahoro ati ngwino dore n'inkotanyi mahoro ngo arongo aramubwira ati genda n'akazi kaza kwica wenyine kuko yari yararwaye ngo yapfuye mu kiliziya ubundi yarahahamwe avuga kuko yakomeza agakota n'ibintu ngo abijugunya yarataye umutwe kubera kubona ukuntu ngo abantu babatemeye noneho rero we ngo akamubwira ngo yango genda bakwice wenyine arirukanka mu kwirukanka rero ngo umwana bamaze kumufata bamufashije gushaka uw'amahoro bazenguruka mu bihuru rwose neza w'amahoro baramubura baramubwira bati ngwino tugende yenda azabonwa n'abandi bamuzane ntabwo bazi ko yakomeje ntibazi niba araguye muri ibyo bihuru mbese nta kindi bazi baheruka gutyo ariko baramushatse baramubura
uw'amahoro ni murumuna wawe Mediatrice ni murumuna wawe uramuzi yavutse umubona akura umubona ugerageje kumubwira kugira ngo nawe yakumve yuko bamuhaye amazina yabarumuna be na bakuru be ariko mumbwire yari umwana w'umukobwa uteye ate
uw'amahoro Mediatrice rero yari umwana w'umukobwa ubyibushye ubona ufite ibiguru binini ariko utabyengeje nanone cyane akaba umukobwa w'inzobe inzobe yeruye kuko bakundaga kuvuga ko asa na sogokuru cyane akaba ari umukobwa ufite imisatsi udusatsi twikaraze yari afite umusatsi ugaragara ko ukomeye ku mutwe ukuntu bakundaga kumukereza bavuga ngo afite utunyobwa ku mutwe akaba ari umwana w'umukobwa wakundaga guseka rwose ukabona igihe cyose akunda guhora yishimye. Icyo gihe rero muri icyo kigero cye nuko yari ameze, ari inzobe, ari umwana w'umukobwa ubona uhora yishimye, yari inzobe pe, yari igaragara.
Niba kumva muri kano kanya hari amakuru y'umuryango wumva ushaka kumubwira, hari ni byiza kuba wavuze Eric azibuka yuko ari kumwe na Eric, ariko se hashize imyaka 30 mutazi irengero rye. Niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira ubungubu utwaje ijambo umuryango wose bakubwiye yuko uza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, niki wifuza kumubwira niba kumva?
Rero uwo amahoro twese nimba gihari, nagira ngo mubwire ko abavandimwe be turahari, ari ngiye uzamukundira Sheri wari imfura ndahari, ari Murekatete Chantal arahari, ari Hitimana Eric witwaga Kazungu arahari, Uwase Soranje arahari, abo bose ashobora kuba nabo abibuka kuko ari mukuru. Ndetse na nyuma yaho hari n'undi mwana mutoya twari dufite icyo gihe witwaga Nyiransabimana Esiteri nawe arahari, noneho hari uwo babyeyi yaragiye nyuma witwa Kritera nawe arahari, na mama arahari. Kuko yagiye abona ko abantu bose bashize, ariko mu by'ukuri turahari na mama turi kumwe. Mama wacu yitwa Mukansanga Lydia arabizi, data yitwaga Hitimana Kasiana arabizi, rwose w'amahoro turamukumbuye. Nimba hari turamukunda, umuryango wose uramushaka. Iyo twicaye buri gihe tuba twibaza amakuru ye uko byamugendekeye, abaye atwumva. Ni ukuri yatubabarira akaduha amakuru ye, akatubwira hari akazaza tukabonana, kuko umuryango wose rwose nta mahoro ufite. Bavuga bati wamutwereka umukobwa wacu wari mu kiyobe, ndetse buri wese afite amatsiko yo kumubona pe. Niba uw'amahoro na Beatrice rwose unyumva, watubabarira ukaza, umuryango urahari. Ntabwo bashize bose nk'uko yagiye azi ko bashize, barahari, abahari baramukumbuye.
Rashidi, uzamukunda. Ndagushimiye cyane ko wahisemo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri namwe Imana ibahe umugisha rwose, kandi ibyo ibahe umugisha mwinshi, kuko muradufasha, mufasha Abanyarwanda benshi. Njya numva abantu benshi babashima kubw'ibyiza rwose, kubona umuntu nk'uwo bitanga ibyishimo Imana izaba hejuru. Ntaryo mfite ngo ndibeho, ariko ndaribifurije.
Agasaro ka Buraga karabonetse,
Voice of America.
Agasaro ka Buraga karabonetse.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye, cyane cyane abatuye mu burengerazuba bw'u Rwanda, mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Abashaka kuza mu kiganiro, dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha. Ni 00127 24 76 46. Nongere nyisubiremo 00127 24 76 46. Naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.